created with free version for non-commercial use.
Ya lina ne lo litlisediwang ke DG Marae Trust le SABC Education. Lona le bidiwa thutlwa le phiri. Gatwe thutlwa le phiri ba kile ba ne ba ntshana seino. Ba ne bana le matlhajana otlhe a go utswa
me ba ne ba free version for non-commercial use.
Ba dira dilo tse di juleng mo tseleng. E ne ya re letsatsi lengwe phiri a ikutlwa a sule ke tlala.
Tlaya tsala ya me.
A re a thutlwa.
A re tshele noka re go utswa dijo mo polaseng e ka kwa ga noka ele.
O tlile ka kakanyo e ntle jaanong.
Ga rialo thutlwa a ntse a itatswa melomo.
Ke utlwa ka re ke galela legapu le le monna.
Phiri o na itshwarela ka thamo ya ga thutlwa e telle fa ba kgabaganya noka go nne o ne a sa itse go thuma. E ne ya re fa ba fitlha kwa polaseng, Phiri o ne a dira mosima ka go kgaola diterata tsa gara polase ka meno wa gagwe a bogale. E ne ya re morago ba humela go a go utswa dijo. Phiri o ne a ja maya le matlhano go tswa mo kutleng ya koko fa thutlwa ene a ne a ntse a tlhafuna merogo.
Created with free version for non-commercial use.
Shh. Khabua tu.
Ora jam faurish.
Khabuza piranza itatso.
Kanana, ke setso sa me gore ke opele fa ke feletse go ja.
Go siame. Me ke kopa fela gore o nkemele ke fetse le gapula metle.
Ga kopa tu.
Go sa neng jalo, rapolase, o tla utlwa me atle go koba. Shh!
Fela Phiri o ne a lapisiwa ke go emela thutlo. O ne a bua isang kwa kwa godimo mme a opela. Rapolase o ne a ntse a ijela dijo tsa gagwe tsa motshegare fa utlwa modimo wa ga Phiri. Ke fa tsa thobane ya gagwe a sianela kwa polaseng.
Created with free version for non-commercial use.
Chagetse mo ne a tswa mo mosimeng ka ponyo ya leitlho pele a ka mmona. Fela thutlwa wa batho ene o ne a ntse a tsentse tlhogo a leka go feleletsa legapu la gagwe le le monate. E rile fa a bona rapolase a re o leka go siana fela o ne a tshopagana maoto mme a ruthagana fa fatshe.
Ke batla go le ntshetsa go nkutswetsa.
Ga bua rapolase a tupa thutlwa ka thobane. Thutlwa o ne a feleletsa a kgonne go sia, fela mmele wa gagwe otlhe o ne o tletse matsadi a thobane. O ne a tenega le go feta fa a fitlhela Phiri ikgarile ka fa tlase ga setlhare a gona.
Hai, ditsala tse dingwe di a swabisa wetse.
Ga bua thutlwa tsosa Phiri.
A jaanong o bone gore go opela ga gago go dirile gore ke bidiwe jang? He, Phiri.
Created with free version for non-commercial use.
Ga bua Phiri.
Ke go tlhaloseditse gore go opela fa ke kgontse ke setso sa me. Jaanong a re tshele noka re lebe gae.
Phiri o ne a itshwarela ka thamo ya ga thutlwa gape. Mme rile fa ba tsena mo bogareng jo bo boteng, ke fa thutlwa a moraa.
Ke tlhoka go itumela mogote ka go tlhapa jaanong. Eish! Le mmele wa me wa baba morago ga dithupa tsa gara polase. Wa bona wena Phiri.
O ka seke.
Ga bua Phiri a rototse matlo.
Wa itse gore ga ke itse go thuma. Ka jalo, ke a go nwela fa o ka tsena ka fa tlase ga metsi.
Fela ke tshwanetse go tlhapa.
Ga bua thutlwa.
Ke setso sa me.
e rile fa sna go rialo thutlwa o ne ikina mo metsing mme phiri a tsena mo tsietsing
to say Januela
galela phiri
created with free version for non-commercial use
mo dirileng fela o na sa kgone go lebella phiri a nwela mo metsing botsala jo ba neng bana le jona bone jo dira gore a tsenye tlhogo mo metsing a montse phiri o ne a boa itshegetsa ka thamo ya ga thutlwa mme a nna ntse a gotlhola morago ga gore a batle go kgangwa ke metsi e rile fa ba fetsa go tshela noka phiri o ne a akanya ka se a se dirileng tsala ya gagwe
thutlwa thutlwa
ga rialo phiri
ke reditse phiri
ga araba thutlwa
ke maswabi ka se ke go se dirileng ebile ke a tlhaloganya gore seo se ntirileng o se dirile ka ntlha ya maitsholo a me
phiri o ne a rialo mme thutlwa ene o ne a ntse a dumela ka tlhogo
ke ne ke busa seo neng o se ntirile
ke kopa maitshwarelo tlhetsala ya me
phiri a kopa jalo
created with free version for non-commercial use
ba ne ba ithuta botlhokwa jwa go tshwarana sentle le go fitlha gompieno bobedi jono e santse le ditsala tsa tlhogo ya kgomo ee ditsala leinane la rona le ono le tlisediwa ke DG Maree Trust le SABC Education le khutla jalo gompieno a o ne o itse go buisetsa le go tlhabela bana mainane go ka ba dira barutwana ba botoka kwa sekolong mainane a ka thusa bana ka dikaitsa gore batho ba tshwaragana jang le dikgwetlho tsa botshelo letsatsi le letsatsi story power tlisa maatla leinane gae
Created with free version for non-commercial use.